Chineso, ye pejam pakan. Echrese, ahin semedre radifie. Pendigos asafo, etun safra obiara se. Omre jumedia kesia, ode bwa nananum ahimfo. Ahima, eni penifu adede nyumekua huduano. Omudemu be radifie, asuma radi, ahinimu hini. Pendigos asafo, nudi nansane beye sa inshemuyi. Butaini se, miye kristo nshasudie, wo ahiniemu. Inshemi basha sefri. 7 June, ekosi 10th June, 2017. Anapano onkron, kosi enyumreno unsia. Ewa Pendigos Convention Center, gombua fete. Akasafo bini, apostle professor. Poku Onyina, Chairman Edema Pentecost Asafono, Her Ladyship, Chief Justice Theodora Georgina Wood, Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong, General Secretary Christian Council of Ghana, Reverend Professor Osafu Kantanka, Methodist Church of Ghana, Sopemwas Matia, Freya 0549-540-578, Anna 0247-679-833, The Royal and Executive Conference, Ye Peje Radi to me.
Misha Super Niwu. Christo Yesu mi do wo, mi dan wo, Ewradi mi tri wo, mi fe wo, madi nina. Yoro fu yemfa sa kwan na yema wa kwa ba biom ediba Pentecostal Hour a efi the Church of Pentecost headquarters na mejiri pa se nchirechire suru kwa ye titreni apostle professor poko onyina edi mayengano wakuma ene wajwini edi echire pa ye nchirechire suru kwa a efa asumafu hu na ene wabe tuya ejuma asumafu nu woye na ne wabe pense mpense mu ene se asumafo no oyen nipa. The apostle trains people. Ntorofo apostle professor opoku onyina. The functions of the apostle.
Mano etiba kon enyimu enum Titus 1:5 ose yeinti na mija wo kreta na wasiesie niema aka no pepepe na wasisi kro biara som panyimfo sedia me she wo no Paul ye osmafo ana ono enso a nyame nam ne so a waye asomafo bi yebeduro ne asomafo a waye obi ni Tito ene odi Tito eja creator na ose senti odi ni ja ho ne se won hwe se obetoto asori mu ni amapepepe se osofo na osa ye asomafo na afi onyi asori ni mu mpanyimfo na omo mpa ye nsoso e ma won eni se oto aso abon se mpanyimfo na ofre wo no wo boa e ma ye hwe asori so and this is our friend on keke. They more friend on here. No one near some of four noons. Boom. Presbytery now you can eat your papa. And you should move. I mean, you're in your mere seminary who say, and says, I'm sorry, be a Emma presbytery ni ye rubber stamp. Ye ka se rubber stamp and grophobia ye wo ho a wo ye bibi sa keke. Nemu oni wo mum emfa adwene anya adwuma. Se ye ba asomafo enwuma na etidu no. E kire ye presbytery no ho emfa so bebre. Acts 15. Me kaya free enyi mu mienu ko. Na afei akasakasa ni akinye dendin bi ba palu ne banaba ene won entem no wo xe se asem ni nti palu ene banaba ene wo mu binum nko asomafo ne mpanyimfo no enchei ewo Jerusalem oba nyimu naya verse 4 na wodru Jerusalem no asafo no ne asomafo ne mpanyimfo no je won na oka de onyankopon de waye nyina kire won afei nyimunsia na asomafo ne mpanyimfo no behia se obehwehwe asem yi asomafo ene nefo mpanyimfo nti won ene bom ye adwuma nti ohwe asori muntoto ye a eya asomafo ene mpanyimfo ene bom ye nti yehwe eldership na ehia papa nyame adomo de amba wo sanse eldership no obi bebe mu a obi owa na wo nkyerekyere obi nso wo ha sa adomo eye mbrohunu duma kyede e wo hobi emwa adoma kyede e wo hobi ti wo nyina ehia na se ye fa adwene no a ebekoso oba bi wo ha onso wo sa osom duma kyede ni bi owo nkyerekyere ni bi emwa ni bi nti wo nyina tim ni e ka se presbytery a oboa emenyame asore no etumpon na etumi ekoso pa afei me kirekire se asomafo hye asori ase no ye hwe asomafo dumienu na ye hu wo hu adwuma e wo bible mu kese asomafo ne urade yesu kristo pa wo no bebre ya nte wo nka bio e wo bible mu a ye hu se wo hye asori ase ne mo bible no achi enwa hodo bi o kirekire ye ma ye hu se ebi mu ko hye asori ase emiamia bebre nemu ade baako ye hu se wo mududu opa eye oba buru mu ni se wo hwe se obe ma asori yanyini o yen asori eno de ye hu pa o hwe James ni nwuma o twere ye a ekoya o mfa so ye ni se wo mu kirekire nipa no en kirekire no bi wo ho a o twere letter ankasa se me hwe se nipa translate se Paul na o twere nwuma baako akoma asafo sani ebe ya asafo no tumpon na na ehun asomafo na adwuma den a oyɛ ohwɛ Matthew a ɔtenase na ɔtwerɛ gospel na ehun adwuma den a ɔmo ɛyɛ John ɔtwerɛ gospel asɛmpa na ɔsan twerɛ epistles ehun adwuma den a sankrofo yi ɔmo yɛ Jude ohwɛ adwuma den a ɔyɛ afei ɔsomafo ɔtwerɛ Hebrewfo nwoma no nkrofo de hyɛ nkrofo bebree ebi mu sɛ yɛ Paulo na nipa baako a ɔmo asua bible so ta gini etumpa ɛyɛ Apollo na menso madwena yɛ mse Apollo bɛyɛ nea ɔtwerɛ edu baabi Peter no mu ni hɔ na sundi ba bɛtɔ wɔne a ɔyɛ wɔn no bi so na hwɛ nipa ɔtwerɛ Hebrewfo nwoma na wonnim nyame asɛm papa onim apam dada ɛna ɔhwehwɛ mu adeɛ ne Awurade Yesu Kristo awura faako apam dada wɔ ɛna afei ɔkyerɛ baabi kora sɛ Timothy ba ɔne ne bɛbom no aba wɔ ɔmo nkyɛn na ohwɛ ɔtena ase atwerɛ saa nwoma no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ hu na afei ɛyɛ nwanwa enti adeɛ baako a asomafoɔ no wɔn yɛɛ Peter nom Juda nom ne ɔmo ɛkae ne yɛɛ ne sɛ ɔboa ɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɔre ɛbɛnyini nti asomafoɔ no hwɛ na asomafo yɛ ne ma mu sɛ asɔre mpanyinie akandie enkyerɛkyerɛ ahumɔborɔ ne nyinaa ɛka wɔ ho na saa nneɛma yɛ nnipa mu adwuma no ɔhwɛ asɔre so a asɔre tumi kɔ so afei enwuma a ɛda adi wɔ asomafoɔ ɔade yɛ mu baako ɛna meto aso yi nea makyerɛkyerɛ sɛsiɛ ne nyinaa yɛ sɛ ɔsomafoɔ hwɛ sɛ deɛ asɔre ɛbɛnyini he sees to grow a church nti nea ɛtɔ so mmiɛnsa the apostle has the ability to train leaders. Sɛ ɔba Ephesofoɔ nwoma no ɔkyerɛ yɛn yɛne Awurade Yesu Kristo foro kɔɔ soro na osani ye no achede ode ma ne nkrofo no ade ba ko o ma e de di pa ne se wo mu e yen enipa me pese ye beken kai bio Ephesians 4 11 and 12 Ephesians 4 man ni mu du ba ko ene dumie no na wa ma ebinum aye asomafo ebinum adifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ni akyerɛkyerɛfo na watoto ahotefo yie ama osom adwuma no ama kristo nipadua no sie no akoso enti ade baako a ehia paa na sɛ ɛdaadi so bi hyɛ adwuma sɛ osomafo a ɛne sɛ ɔtoto ɛneɛma ɔyɛ ade meka bio sɛ bra me hyɛ adwuma sɛ ɔhwefo overseer ɛwɔ wa na me ye madwuma pɛ adwuma no me ye ya kakra na president elder ho no no ye abesiriwa me first president elder no na ɔno no ye me papa ye no president elder 54 ɛne ye wo me 1954 nti abrɛ ye ne president elder no ɛna me nso so ye wo me na kyerɛ sɛ me papa pa no no na na onim asɔre no nso ye pa ɔmo nyina aboa ye yie ɛyɛ ne ye na mse kan president da so so ono so sa no so ye me papa na ono na ka kire me se ohwe made ye na na me ma emrantie na e wo ho na ya sofo na mse ya dey na o se me kire kire se na yesi di sofo entu hunu se osomafo no ye mfa din ni nto no so a se de ma kire ni nyame fre nipa ni se osomafo a ye ye no nipa no he goes through training obe fa entity yemu na ofa entity yemu ni nyina aduma chede ye no ho enti o chaase ye so ye adwuma paul no e da ye frɛ na ne frɛ no so osomafo nanso banaba ye a oka ne hu ene nipa bi a oka ho a otete no ananias ayi obi a otete no nti nyame de obefa sa training enti mi shema adwuma ase na so wo ye nkrofo nyina sofo ampani ampa no medi mfie num e wo wa no omo efa mi nsam e wo ho no enipa mi ensan so beye asofo enti hu se asomafo doma chede no ade enipa ne ye no otre ni nipa woni nipa no wo ho a ne oye nyina no oye no ne oye nyina no oye ni nipa no ebedi ni nsam abo nse no oye ni sa ye beye chema ekura office wo abrante e ba ko a odi ke obeka ye ho no oba ye no abeye osofo ni otosu mi enu a ono nso ba ye no aba abeye osofo ono ba beboa personal assistant no ma ye adwuma no na kire se enye ma ye ye wo ho na ewura ni mu na sofudi no enti obi oyi osumafo no ohwe na de ya obi enha ne se obeye enkrofo na enkrofo no abeto no obi wo ho a se oye enkrofo no nipa no ba ne ha no ne nsese basa esese wanije se obetumi aye nipa na na afei biribia wunya kwae nye no ne nipa no oye ma afei wutie kire na wani ache sana asomafo omade ye no ete pepepe enti uhwe paula sadie na enana oye oba asomafo onwuma abro om efiri wa adwuma na sene eti dunum enyimu aduasa mienu odru hope na we recruit obi aka ni team no ho mese ye beba teamwork mefa ne eda foforo na obi ani afra ne silas ɔde ne bɛka ne team ɔne ɔmo yɛ adwuma ho Acts 15:32 na Juda ɛne Silas a wɔn nso yɛ adiifoɔ no de nsɛm pii tuu anuanomfo na wɔhyɛɛ wɔn den Paul ɛfa no no ɔfiri anyimu aduasa na wobɛhu sɛ ɔmo san ba Antiokia Antiokia hɔ ne na ɛyɛ wɔn base ɔmo na ɔmo soma wɔn nti ɔkɔ baabi a no asan aba na nkurɔfoɔ a wɔrekrutu wɔn baako ɛne Silas na Silas no ɔhyɛ aseɛ no na ɔyɛ odiifo na abrɛ ɔba bɛka Paul ho a ɔyɛe no no ɔyɛe no de asomafoɔ adeɛ no wura ne mu enti asɔre kandifo biara sɛ sɛnea woteɛ no wode wura nkurɔfoɔ mu enti woba Thessalonicafoɔ nwoma a ɛdi kan na ɛti baako ɛnyimu baako 1 Thessalonians 1:1 Paulo ɛne Silwano Silas na afei twi no nia akwakoye no e hon Silas na ono anu no ana afei Timotheo de koma Thessalonica for asafo a ewo eje nyankopon ni Awurade Yesu Kristo mu amen na oka no ose asomafo sankrofo ye asomafo de man hu so ofro mo asomafo no ba etimienu enyimu enso a ahai no ose omume ensa ena etwere sa letter no Paul ena Silas ni Timothy na abedu etimienu enyimu enso a ose anka ye wo hu kwai se ye 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 hu akese se Kristo asomafo enti afei Silas wa yan no he has trained him ama fe wa ba be ye osomafo enti o ma edisem ni nyina no na asomafo ye nso woni mu na no ohia obi obeye no ama asomafo ye no so adadi na eno na Paul ebo omodia se obeye ama no ti de madrua ne se osomafo ye nipa na eya ade ase se akandifu tumi ye se ebeye nipa na nipa wo ye wo ho adwuma no so be makwai no aye no esan se wo ye nipa nso a eden pa yanhwe Timothy wa ode ne beka ho Paul ede ne beka squad ni team no ho enti de Paul ye ne se okopa na ohwehwe nipa ni mu na woni adom wo mu no na otap nti obi a oyo osomafo no onam a ohwe bibia nipa ye bia no ohu ade ye bia wo ye bia no bo nse na ohwe nipa we what to say na o ma kwai nso ama dom na we nipa ni mu aye adwuma enti o ma obi a ehyren na ohu saade na ekoso asomafo ade ye ni bi se doma chade na wo ho a obi ye biribi a ohu enti wani eni chinhia wo yo kandifo a enko round na one year adom wo mu no promote them ba modia se obi page as ankrofo na ba na wa yen won wa boa won se ne ebe ya adom e won so no ebe koso nti anhwe Paul sana na Paul ye na adwuma okoba bia pa na nani ene na mu no otwe nkrofo ba yenhwe asomafo onyuma no etidu nsia enyimu ba kon ebesi miensa na okodru derby ene Lystra na hwe osuani bi wo ho a na ni din di Timothy wa oye yudani ba bia wagye die ba na neja ye Hileni na nuanom a wo wo Lystra ene Iconium no boni dimpa hoye mede ya maye mo dimpa ne etoso miensa no enyimu miensa ono na pelo pese onne nokro na Yudafo a wowo famu honi nti ofa nu twa ne twetia efri se na wonyine nim se ne jaye Hileni amen ahei eye baabia ehia pa se ubefu obi se okendifo na ofu obi se osomfo oba na bema ana osofo a efri local no mu Paul efa no no wose fa ko na owo no na omo ye de ye boni dimpa enti nkrofo ho ni nyina hu sa ko we de oyosofo ni suba ye sononko na brabo ye sononko eni se ye fa obi osofo na nkrofo mu ni dimpa monto mo bo etu ba bia nkrofo no mu ni dimpa nso no obi pese ye fa no so obe fa sa nipa ne kwa sofo die mu a obe ha dwene sa de akore time otwe di apo nyakopon ohu ya moboda enti ase obi ye sofo a empanyimfo se de aka no nyame ama empanyimfo no bi asomafo dwuma chade ne bi bechiche bi mu emma ne nyina aka ho nyame de sa dwum na wura wo mu enti bibi ni ne aka se tobo kakra no atobo e se nipa ne ye gini tum se oyem sofo a makoma to me yem enti ahai ni Timothy no omu boni dimpa ena Paul se sani akoye boni dimpa no ono anso ba ya wahu odume wo nu nti no ode ne ba be kan krofo no onam ne ho ne kru no ho ne team no ho de edi ka no na ne etoso mienu no Timothy su yo bia no ode ne ho ama pa Paul ka so ne ne ko no ne se se Timothy jai ne humu nyina ma urade ne ma me ye Israel ni ena ne papa eye Hila, Gentile, enti entwa ni twetia. Ena Israel fonso be ma oni na kasa jisi etwa twetia. Israel fonso kwa ya no ma ba be ka Gentile fonso ho. Odika akoye adwuma hia dan mu. Ena Timothy yu obi odum ewo ne so. Ndo asa na te de Timothy. So oni mbekode ya, wanyini. Enso esese o ma kwai ni etwa twetia. Eya de ana edin ya kenka na fofo fofo sa. Me ye twa metwetia na me ko primary school. Enti mi huni kakra, no manyini kakra. Na me de ntuma bo kola. Ndi etwa metwetia na me bo ntuma kola ni bi. Me ne me brother odi mechi, sa na ye ye. Na we ne de na wanyini chee me. Obi a oba be ye asori panyina be di sofo. Na enso o ma kwai ni e de sikai etwa ni twetia. Ade a edin. Eni se oba be di sofo amakwai. Abrabo e wo ho a enye. Esu e wo ho a enye. Oba ye asori panyina. Brabo e wo ho a enye. Meku o panyini. Asetrain mi ya yo somfo biribi wo ho a enya makwai na de ne yentwa. Jai mutu ho. Ne brabe yi o nyankopon somfo. Cha humu nyina sani e be ya. Etwa bi mefam ho mankrofon so mu kakra bi akwa we die he o wa sori mankrofon ho nto onso u be ye presade na da sa emeku openyi na sa u be di osofo onso so a sa makwai ni entwa otwetia enti Timothy makwai ani etwa ni twetia sani e be ya obetumi aye onyankopon wa adwuma no ahofa mani binu no Paul gusu sa Okoduru Efeso dedika eti dumotwe Acts chapter 18 Okoduru hono na no nso akohunu Aquila ene Priscilla eno nso no afa won obetumi atwere verse 1 to 4 na afi atwere verses 18 and 19 aka ho eno nso so odibi ka ho ni team no ho oyee nkrofo ni bi Priscilla ene Aquila no odi won ababe ka ho Enti ogusua o yen nkrofo afi otoa so so ubedu chapter 19 a ubehu se no afa abrante bi so a ye frane Erastus as chapter 19 verse 22 odu ono nso eba beka ho ene osma woni Timothy ekọ Macedonia ni ame kire wo hei ne yen a o yen nkrofo obi o ye osmafo He trains. And he and yes will be bad TV so as me your smartphone. Ubi na mo as me your smartphone keke. Nemo na bra bo ene na diye. A babu mi hu a smartphone in yumano. Nini na e daddy. Na mimi ankenkai as 20. Ube hu 1 year. Paul sadi wonka ubi u. Acts 20. En yimu in nine eni num. Na birio ni sopata. Piruba. Any Thessalonica 4, Aristarchus, any Secundo, any Dabini, Gaio, any Timotheo, ni Asia 4, Tihiku, any Trophimo, Ekane. On Grofua, what's our question? Sawamaba. Ugusua, all ye nipa, Acts 20, 4 and 5. Ntiwen yinana, all ye nipa, na fe, or ne Barnabas, emutete. No one ne tete ye no onu ko so ye nipa sa na Barnabas so anya nto ho onu no obi e frɛ no John Mark ezu tu anamon na one John Mark tu anamon no wei na mede ene asem no ba wiye one John Mark ni tu anamon no one Paul mu atete Paul gusu a oye nipa Barnabas so anyai onu so gusu a oye nipa na dia oye na ye kai ba akopa ni sa John Mark ya Paul eja na chiri na Barnabas knew the gift of showing mercy. Samu Bruhuno, Ubia and Huamutier, Utumini Yejuma, into a no channel. Efam no, on any Yejuma, my John Mark, and who be bam for Swama, a swallow in the pa. A fe a quadru bebia. Paul say, Monfred John Mark, and one ramin che, na nihuya mammy pa. Timothy, you may toss me in a tea nine in Mudubaco. A more 7 of my country on the second. Timothy chapter 4 verse 11 or say John Mark no mon kan chira ne no mra menche na ne ho won faso e ma me pa na chira se Barnabas enya botre ayen no ama ne ho aba faso nti obi wo ho a wo ha adwene enso mia wani yen no na wo yen na ne ho e be ba faso ka amen na nia mani je Paul ene Barnabas ne hono omumu atete ye no menyi ni se ne finyame na so omumu ntete senti ni se Paul no ane kasa se ntiti munye eye honam ene ba wo mu ne ma omu tete ye na emum akire no omuka bo mu esan se wo hu ba bia na Paul okase tia Barnabas na Barnabas nso okase tia no nemu de dika akro ka se sa John Mark no one ne wo faako ana ochia asore no woka se Barnabas wo faase John Mark oso ochia mo na chese o maka bu enti biribi ni na nu obi ntem basabasa na mosakra mo adwene monka mo monka no asam basabasa bia abra ye sofo panyini makio ba osomafo Peter enim ana eton safre no ana Pastor Makio ebai ewo apostolic edin na bra obai ye no one ne ye adwuma ko afi ene omu ntam tete ntam atete ye no efri jedie ho na osomafo Peter enim no agidi se o Kristo ni sasa we edru ni jidie no no na onye edru otena ase nso sa odi mfinhia 94 years ono so no onye edru jidie no a osom ne eye ma no ana basi meki osusu ba hantontom ba wi no na owu ana bronia na owo potam wo beso no mu a odene ko hospital ye ma no kuni na afi ne ho ato no na jeso akoye edru saade ne ma omumie nu ntam eye basa nemu ye de ne ko hospital no osomafo Peter enim no edi na chi de ne koy isa so ababa ye ne hoho na chire no onsa kabom making kai minis na yensofo panyini niema ya twera to abakosem ni bi 1957-58 to baby ene woka se obo mpae no tinka se omoa osomafo Peter enim na na dwuma na oyen enkoso enti ofre no okor ne nche ene woni ne panyimfo no okwa kirekire won teaching them sani ebeya na dwuma ne bekoso biribi ba ne unuantam a ema nye da bo modin se obesakra wadwe na musakra mo adwene so a monka mom ma adwuma no entumi entu empon esan se osomafo oyen nipa
oh praise the lord esan se osomafo no oyen nipa esan se osomafo no oyen nipa Eye Apostle Professor Opoku Onyina Kasa Afa Ejuma Asumafu Woye Yenfe ni yonyam kesi emu tumfunya nkupon Na emu mpaisa otumfunya nkupon Mekoswa radi yentiteni Apostle Professor Opoku na echi Da Ye otumfunya nkupon nga duma Ncheche hakano Aefa Asumafu Enyuma oyeno Na ochuya ebeye Yeribebremu Jorovan sana ebe kono mepese mema wa kwenyei na fa Yesu Kristo se waradi enu mkraji nkwa. Kwa hibiara uriti ye mpia ewa Pentecost Hour, Bosampa and Mech. Mijiti se Yesu Kristo uyu nyanku pomba. Miboni nti eno bewi ewa sendu ya loso. Na mibi mbusu nti eno nyani fi ewa fumu. Nti enede mifa Jesus Christ ayeme radi enu mkraji nkwa. Menini benanti, min kwande nyina, inti iradi buwame. You wadafu se wabu sampaya, mwanda se ube freyeng, o 024-767-9833, na ibe buwa ubebre. Fasa kwa yensu biyumu achia yama mi Grace, e japa upoku onyina. E mi Daniel, ni tete taki. Shalom. Peace, carries. Bye-bye.
In my soul.